bega nifate, nikueleze inachotaka, nishike bega nifate, nikueleze inachotaka, nishike bega nifate, nikueleze inachotaka. Mwana kupenda ma, ila mimi na kupenda zaidi, kimapenzi ulipangwa na mimi, basi njo, njo, njo mami. Kupatie usini mwage, kanifanya niko sera. Kupatie usini mwage, kanifanya niko sera. Usinikimbie, kama unitaki bora unambie, minijue, ili mojo ni kwangu kutoe mama wewe. Tatimiza takacho niambia, kila si pesa ndo tanitesa. Tatimiza takacho niambia, kila si pesa ndo tanitesa.
Susiri unani condition yangu tu we close. Jependa zaidi yako niko single girl. Wapo mbali na mi wako na jihiz na fail. Na like twish pamoje niwe daddy we mom. Waseme mpaka wachoke girl nisi wasani. Mepimiwa body funny like msisi mko. Nyendo zako bongo kuna labda mtoni uko. Wafam nini pens do my dick na cheesy. Kini mwaganeza kondo ntakufo please. Na hitaji real love uje nipakisha. Come and take my soul na nishushe pressure. Huggies na kisses yako unasije wai. Kivinjari na we room huji his no fly. Rangi yako white bright kama njiwa manga. Tafurahi one day twende home tanga. I love you girl.
Nitanimesha kuambia kama penzi ndo na kupatia. Tatimiza takacho niambia kama nyimbo ndo na kuimbia. Nitanimesha kuambia kama penzi ndo na kupatia. Tatimiza takacho niambia kama nyimbo ndo na kuimbia.
Na kuimbia.
Mami tatapika. Nitanimesha kuambia.